San bonani balaleli na babukeli bombele, igama lami nginguSilindile Khanyile. Siyanamukela futhi engosini yethu lapho sidingida khona umthetho kungulwesibili umhlaka 19 ku-Okthoba. Umnyango wezokuhweba, izimboni nokuncintisana usanda kushicilela umthethosivivinyo wokubuyekeza umthetho olawula izinkampani, i-Revised Companies Amendment Act ka-2008. Lo mnyango unike umphakathi ithuba lokuthi uphawule ngalokhu okuhlongozwayo. Ukubheka kabanzi lezi zinguquko eziphakanyiswayo, sixoxa nongoti wethu womthetho uMnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Mnumzane Zikalala, siyakubingelela futhi siyakwamukela kuMbele.
Ngikubingelele kakhulu, ngibingelele abalaleli nababukeli bombele.
Mnumzane Zikalala, yini inhloso yokubuyekezwa kwalo mthetho olawula izinkampani?
Uhulumeni uthe uma ebheka noma mhlampe ukuyibona ababhalayo umthetho bathi cha, sifuna ukwenza kube lula ukuthi ukuhweba phakathi kwenkampani akwenzeke ngendlela elula nendlela ezokwazi ukuthi ibe accessible kona wonke umuntu. Becelezi into abazoyibeza ukuthi the ease of doing business. Esibili bese kuzoba ukuthi yonke into ayibesobala angabi khona into efihliwe. So asazi ukuthi umuntu onamasheya kuleyo nkampani ubani, umuntu oqashwe njenge-senior management noma o-director ubani, nabantu abasebenza ngaphakathi kwenkampani asikubazi nabo ukuthi bawobani. Kubaluleke kakhulu-ke lokho uma sikuze ey'ntweni ey'fana njengo-BEE ney'ntweni ezenza ukuthi abantu kube khona abamhlaba ama-points abazowathola uma kuthiwa kukhona ingxenye noma i-section of i-race group abahweba nayo. Nakufanele khona uhulumeni kube khona izinto iy'nsiza abakwazi ukuthi abanikeze bona. Kuphinde kuzobaluleke kakhulu futhi uma sikhuluma ngama-special economic zones la siwabiza ngama-SEZ, so kubona nje la eThekwini ukuthi kukhona le lapha i-dual trade port esuke ibheke kakhulu ukuthi kungabe uma ufuna ukuzokuheba ngala kuthina, lezi zinto esikhuluma ngazo kungabe utransformile yini noma usuyikhulukhona yini uguquko. Banganani abantu abamnyama onabo, banganani olusha noma abantu besifazane abakhona. So ezinye izinto ezenza kube nzima uma kuwukuthi yonke le information ekukhulunywa ngayo ayikho transparent noma sikwazi ukuthi siyibone ngendlela ethanda ukuthi belule. So kahle kahle lo mthetho ohlongozwayo ubheke sekutheni ama-shareholders noma abantu abasuke bengamele lezo yinkampani ngobani, ulula ngakanani ukuthi sithole information yabo, bese sizobheka ukusebenza nokuthenga kwazo inkampani ukuthi kuba lula ngakanani. Kungabi kunje ukuthi uzothi uyavuka ngakusasa uthole ukuthi inkampani akaduke yakho akusewena yakho ngoba nakusebe yihijekile.
Ezinye zezinto uhulumeni athi ufuna ukuzibona zenzeka kakhulu ngokuthi kuhlale obala ukuthi ungakanani umehluko phakathi kwemali eholwa izikhulu zezinkampani kanjalo nezisebenzi zazo. Kungabe lokhu kuzosiza ngani?
Lokhu kusiza ikakhulukazi ey'nkampanini ey'nkulu esike zi-engage kuma-discussions noma mhlambe kuma-wage discussions la bethu khona uhola sihole imali engakanani. Baningi abangeke abangasuke bengazi ngesikhathi kudiscuss ukuthi kahle kahle inzuzo esiyenzeke nenkampani engakanani. U-exploitation nokuxhashazwa-ke la suke sekungena khona. So bangaba ama-records ezoba clear sekutheni kungabe le information okuyiyona ukuthi umuntu owu-CEO nomuntu lapha ezansi i-difference phakathi komholo wabo kuhambe ukuze kuyofika kuphi kuzosiza kakhulu lapho kuma-negotiations. Ekudeni lapho uhulumeni uphinde wathi noma uhlongoze sekutheni abantu kuyibona abacubungula amabhuku noma ama-auditors. Akube khona isikhathi phela la kuzothiwa khona, hayi cha, engathi usube unomcubungulo wamabhuku isikhathi eside manje. Iminyaka o-5 usuphelile nayo, sesicela ukuthi sifake omunye umuntu khona uzokwazi ukuthi abe transparent. Lokho kwenzelwe sekutheni kungenzeka ukuthi ngokuhamba kwesikhathi senakhe ubudlelwane nobungani obungaphezulu. Okulula ukuthi kube khona ezinye izinto angeke asenza ngokomsebenzi wakhe azokwenza ngoba nake sethi cha, engathi ngiyakuthemba noma hayi umngani wami ake ngikwenzelele kube khona i-information engiyifihlayo egcina isirobha abasebenzi ngoba awukwazi ukunegotiate-a kahle i-financial position yaleyo nkampani usuke ungayazi. Ikakhulukazi igcina isiyorobha naye uhulumeni lapha kaSARS kwintela ngoba ila khona abantu be-engage-a khona lento ekuthiwa siyibiza ukuthi i-tax avoidance, la bezothi hayi ake sibone ukuthi amabhuku ethu sowapheka kanjani. So ukushintshashintshwa njalo kwama-auditors kuzosiza sekutheni abantu abasha uma bengenile bawabuka ngamehla amasha amabhuku bakwazi futhi ukuzoreporta into esuke iyenzeka ngempela lapho kuleyo nkampani.
Enye iy'nhlangano zosomabhizinisi i-BLSA isizwakalisa ukuthi ayikuzwa kahle lokho okuphakanyiswayo, ikhala ngokuthi ithi yona ibona ukuthi lokho okuhlongozwayo kuzokwandisa umsebenzi nemicikilisho yenkampani okuzofanele ukuthi zilandele nethi kuyashayisana nalokho kusho uhulumeni ukuthi lo mthetho uzozama ukwenza ukuthi izinto zibe lula ezinkampanini. Kungabe ngokubona kwakho lokho kuphakanyiswayo kuzokwenza izinto zibe lula emabhizinisini noma kuzokwandisa umsebenzi nemicikilisho?
Mozobheka okusho kakhulu uhulumeni nezinto ezinhle efanele zakhiwe noma mhlawumbe izindaba introducerayo ezifana njenge social and ethics committee. Kubheka kakhulu inkampanini zothi sokuthi ama public companies isoke trader lapho ku Johannesburg Stock Exchange. Ubalekele ukuthi lezo inkampani kube transparent noma kube sobala ukusebenza kwabo. Ngoba izona ezithatha imali directly from ebantwini ama members of the public. Esuke siyithemba sekutheni uhulumeni uzokwakha imithetho ukuze ivikele imali yethu uma kuthiwa siyahamba siyo-investor la. Uhulumeni ngalo mthetho ayihlongozayo manje uthi ngiyawabona ama-private companies nama-incorporated companies, angifuni ukuwathinta kakhulu wona ngoba singasho sithi lezi iy'nkampani singasho sithi yincane, kodwa uma sekubonakale ukuthi usiyikhule ngale ndlela ukuthi inani lezuzo liyenzayo lithanda ukuthi alikhule, nakhona kuba nemibandela esuke siyikhona. So ngendlela esuke ikhona depending esekutheni inkampani yakho incane noma inkulu angakanani, yila khona ukusebenza noma ukusebenza komthetho kuqini noma kuba relaxed kukhona. Inkampani yakho uma incane kuthiwa i-staff of forces efuna ukuthi siyakhe ukuregulator kuncane, kodwa once iyakhula yaba inkulu, ngoba asifuni sibe nenkinga yokuthi kube khona iy'nkampani ey'nkulu ezingasifa nje mhlawumbe no-stain off ezizoba nenkinga uma seyithatha imali yabakhokhi bentela noma eyithatha imali yama-members yamalunga ase-South Africa, singakwazi ukuyiregulate ukuthi isebenza kanye. So ngingathi ngingavumelani nabo 100% esekutheni hayi eminye yale mbandela ebekwayo izokwandisa i-red tape. In fact izosiza thina ngokuhamba kwesikhathi. Into kodwa kufaneleke siyenze sekutheni njengoba kusavulwe leli thuba ukuthi akube khona imibono yethu ezayo, asingagcini ngokusho ukuthi yebo lokuhle noma lokubi, asibe sesifika nama-suggestions ukuthi cha, ukuze le zinto zenzeke kahle ngokushesha kwenzeke kahle singabe nayo le red tape, naku thina esikusuggestayo sama-mima zomphakathi sosomabhizinisi ukuthi uma ngabe senza kanje noma uhulumeni wenza ngalolu hlobo uma kuthiwa kukhona ibhizinisi lakho ekufanele uregulate, nayindlela ezosiza ukuthi kube lula ukwenza ibhizinisi eNingizimu Afrika.
Nomzane uzikalala, njenganjalo siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.
Kubonga mina kakhulu, libe nosuku oluhle.
Lowo bekungumnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Siyabonga.